mwanzo unalijua kopa. Moyo ukadondoka kwa wopa. Ingali bado mdogo nikaogopa. Hivi nitaweza jishindana na vipopa. Nikasema sararo pesa makaratas. Sini kampa sararo kulipiza kisasi. Baba niseme ni mambo ya ujana, ama pengine nyota ziripishana. Kila siku tukawa tunagombana, hapa kati kabla ya Jabriana. Na mina wife tulipendana,
K-Love of my life.
Na tukajaga kuachana bila kupombana. True love never die. Asia sira mawazo ya kanisonga. Dogo ambe alipo sambaza mkonga. Haters wakazani tajinyonga. Hell no, it's true, I'm stronger. Yeah. Don't teach me how to live. Don't tell me how to live my life. Kama nikila mbichi we kula mbif. Cause you got your life. I do my way. Man, I do my way. I do my way. Na siwezi kuwa we. Kama siwezi kuwa we. Na sito kuja kuwa we. But you be boy. Fumba macho, itaendelea kupepesa. Mana nikita kacho, akipatikana takwa pesa. Kama maisha ni bahati nasibu, basi sito choka kujalibu. Nipatie amani haribu, inachojari watu wangu wa karibu. Ata uyo ndugu yenu misi kuvita kavita. Mbona siku gomana na madamu Rita. Ni pressure kufia na mpita. Akisikia karoka na mpita. Kwa kuwa siishi kwa matakwa ya mtu, siwezi mbidhisha kila mtu. Eti nisifanye kitu kumogopa mtu. Umuziki ni kipaji sishindani na mtu. Yeah, yeah. Don't teach me how to live. Don't tell me how to live my life. Kama nikila mbichi we kula mbif. Cause you got your life. I do my sito kuja kuwa we. But you be boy. Zara boy pass me the weed. I just wanna do my way. But energy stay far away. I just wanna do my way.